lipa kilanga, napangua gia na kupanga. We, na ujanja janja, ona kama unantua ushamba. Woman, anapanda farasi, woman, anakanda chapati, analeta kitumbua breakfast, manju manju mati, full compact.
Fly, butterfly, come to my garden to die. When in nyota ya mapenzi unashine, boy, you're the light of my life. Fly, butterfly, come to my garden, you're mine. Come, let me hold you, hold you tight. Nikupe mapenzi day and night. Shule nilifundishwa katenzi, sikufundishwa kuenzi. Hakuna somo la mapenzi. Baby, my baby, you drive me crazy. Na leo anarudisha change. Nanifundisha kupenzi, nanipa somo la mapenzi.
Ndugu mtangazaji, pendwa mtazamaji, kumpenda mtu ni kualikwa bila kadi. Na mposti, na meshi, na mwekia, na tagi. Mtamaliza nyimbo, imbaji, mtamaliza story wa shikaji. Ndugu mtangazaji, pendwa mtazamaji, kumpenda mtu ni kujitoa kwa jihadi. Kwenye jua, kwenye mvua, mina kwekia gadi. Mina kupenda, I don't care, nana nae kujaji.
Fly, butterfly, come to my garden, you die. When in nyota ya mapenzi, unashine. Boy, you're the light of my life.
Low, have to break the door. Let me fight you war. Yeah, I'm pressed for low. Now I'm ready to go. Sina masongo bingo. And if you need anything, baby, you let me know. If I have to break the law, have to break the door. Let me fight your war. Yeah, I'm pressed for low. Now I'm ready to go. Sina masongo bingo. And if you need anything, baby, you let me know. I got you.
Boy, you're the light of my life. Fly, butterfly, come to my garden, you're mine. Come, let me hold you, hold you tight. Nikupe mapenzi day and night.
Touch, 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 touch.
Take five now.